chuka chuka nze microphone vector katikiro wa luga flow
ewa fetwa ronze bagala yanachika ewa fetwa ronze bagala yanatesa ewa fetwa ronze bagala yalinochika ewa fetwa ronze munafe yanachika
Wafuno nutwamala ebirala tombulira byakola byetwagala ye waffe gwe twayola mitana ya jisobola bagala gwe twagala Owaffe yono gwe manyi tali tuyiwa ndayira okufira wonzo nokwekawa ekitufu yaddeyo kuba tuli mu misuwa abakakwata mu luli kuno batuddawa yesonga lwaki nange nkoze kukowa nendya mu ndago nkukakasa sipowa kati ddala nve kono mbuzi olwonzirawa vawo nawe bagala emp yaddako
Ewaffe twalonze bagala yanachika Ewaffe twalonze bagala yanatesa Ewaffe twalonze bagala yalinochika Ewaffe twalonze munaffe yanachika
Mumawulire banga dene lya mazeyo Nabwobuweleza butabusa maseyo Alina bayambye kera nechikwateyo Asokera waffe wano sibe bali eyo Yesonga lwaki nange gwowulira ndi wakuno Nakayimba kenkubye kamwana wakuno Mbale twasu wakululi akasera kekano Gwenjogera kama yipali yamenti yakuno Bagala Joyce omwana ezaalwe ya wano Tukulabidde musanyuso mule byalema bano Yeah. A microphone vector
Ewaffe twalonze bagala yanachika Ewaffe twalonze bagala yanatesa Ewaffe twalonze bagala yalinochika Ewaffe twalonze munaffe yanachika
Londo yo yekana ya tule nsonga Londa bagala kuwanga ya singa Londo chuse kuwanga chetwe taga Londa kuruami chane nunji chetwe sunga Londo muntu anadali na watu musanga Olondo uotala atachu kenga Londa bagala natu sabio mtu mienga Mwanyi na fawadala taina zirojo musiga Mitiana nosi bagala Joyce Mitiana sosi bagala Joyce Mitiana munispali Joy busuji bagala tesa Joyce
Ewaffe twalonze bagala yanachika Ewaffe twalonze bagala yanatesa Ewaffe twalonze bagala yalinochika Ewaffe twalonze munaffe yanachika
Waluganda Ndowooza otegedde ensonga NUP everywhere Akabonero umbrella People power, our power. Yeah, Joyce Yivagara. Sign out. Microphone Victor Katikiro Waluga Flow. Yeah.